Blog Talk Radio.
Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni sihuriro nyarwanda songa mbere araye ni sihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni sihuriro nyarwanda songa mbere araye ni sihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni sihuriro nyarwanda songa mbere araye ni sihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni sihuriro nyarwanda
araye ni sivipa viva araye ni sivipa viva
Yeah.
baza nala kechuru Batambu segi kwa riva Sige kie RNC Iwuri honye kwanda Biteko ya kurwanya Mwenye jituga uga Kivera mori gakoto yetu Mazo wabjergi Batinjira ngabandi Mesangwe fuki viro Alivitaye mate Batari rurwanda Bahechi vivondo Nibuza tuhitu rurwanda Batoza batimbi sabuza
je nshuti muteza matwira ditavuka ivugiri Washington DC turabaye kaze biganuro byacu by'uyu munsi kwa gatanu turi tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nkaba mbaye ikaze rya no muri hose kandi mbasaba kuza kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko nabibararikira rero uyu munsi ntabwo ndi genyine ndi kumwe na General Kayumba Nyamwasa Jari Karimba Nyamwasa rero tukaba twaherukanaga tariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 hari kuri Noheli ubwo twaganiraga amezi akaba ashize ari 5 akaba 6 mukamwambaza aramutahirira rero akaba tuboneye umwanya kugira ngo atuganirize hari byinshi bibaye muri aya mezi 5 turi bugarukeho hari byinshi mwandika mwifuza kumenya nk'itihuriro nyarwanda ribitekerezaho cyangwa hari byinshi mu mushaka kumubaza nk'umuntu bisanzwe ibyo byose rarabanza kubituganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'izimye amagambo rero reka tumwikaze General Kayumba murakomeye ikaze muri tuzana ditahuka
urakoze cyane Serge turaramutsa kandi tubashimira kandi mbonera n'umwanya wo ku tasha no kura n'abanyarwanda bose bo muri RNC n'abandi dufatanije n'abanyarwanda bari mu gihugu n'abandi banyarwanda bari mu bindi bihugu bose rero mbahaye intashyo kandi Serge nibyo kandi tumaze igihe tutaganira ibiganiro byanyu bikurikirana buri munsi ni byiza kandi kinshimisha nuko niyo nkaka tuba tudahari mama hari murakora bigaragara ko RNC ifite abagabo ifite abagore ejo nejo bundi nabo ngabo yenda babayobora igihe badahari RNC bigaragara ko ifite ejo hazaza murakoze cyane kuba muduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire
murakoze cyane reka ngushimire nawe kuba utuboneye umwanya urabonanye n'amezi abaye kuri 6-5 mu minsi 10 tuvuga amezi 6 hari byinshi rero biba byarabaye muri icyo gihe cyose twanahera nyuma mu kwezi kwa 12 tuganira twaganira byinshi cyane byakomeje kwandikwaho binavugwaho wagiye nawe nzi kubona feedback cyangwa ibitekerezo by'abantu batandukanye ikintu cya mbere muri kiriya kiganiro twanagarutseho abanyarwanda bari bakiri mu kibazo cya COVID-19 bagifungiranwa bagitotezwa bagihutazwa kugeza n'ubu ingaruka za COVID-19 ziracyabagiraho ingaruka hari icyo wavuga ngaho ku ngaruka za COVID-19 abanyarwanda bakibonamo magingo ya
ikibazo gikomeye cyane cyavuye muri COVID-19 nuko gikomeye cyane nuko abavugiraga abanyarwanda bose hasi barafunzwe kandi buriya byose twarabikurikiraga haba ibyo bavugaga haba ifungwa ryabo izo twarabikurikiraga uhereye kuri ba cyuma kuri ba professeur izo nizo ngaruka mbi zikomeye cyane kuko abanyarwanda abenshi abari abavugizi babo ntibakibafite icyakabiri ni ubukene u Rwanda bugomba kuba rwaragize abanyarwanda nabyo turakurikira cyane cyane ugiye kureba uko abanyarwanda bahunga mu Rwanda bajya mu bihugu by'ibituranyi nabo ni benshi kandi no mu gihe cya COVID abantu baragendaga kandi imipaka ifunze icyo nacyo ni kigaragaza ko hari ikibazo ariko ikiza kirimo rero ntabwo ibintu byose bigenda bikaba bibi imiti yarabonetse za vaccine zarabonetse imibare tubona iyo bavuga mu Rwanda ko abantu bagiye bazifata twizera yenda ko nayo yaba ariyo ariko utaramutse itanariyo nta nubwo n'abantu mu Rwanda benshi bapfa bishwe na COVID uretse no mu Rwanda ariko n'ahandi nuko bimeze hanyuma rero nyine ubwo ingaruka ni izo ngizo zombi twabonye ariko nibura habayemo n'impinduka byiza ko imiti yabonetse nibura noneho ko abantu bashobora kumva ko barimbuka bazize COVID cyane cyane ko inkingo zabonetse
urakoze cyane ku gisubizo cyiza ikibazo kijyari gusa nyine n'icyo cy'ubukene COVID yafatanyije n'ubutegetsi bubi kuko iriya leta twavuga ko yungukiye muri COVID kuko amande yacaga abanyarwanda ibihano ndetse n'ibindi by'umugereka byari byinshi cyane kugeza n'uyu munsi abanyarwanda ntabwo barabasha kumva mu cyorezo nk'iki ukuntu wabasonga kari akageni ariko ibyo abanyarwanda barabyumva nyine baravuga bati bishobora guhinduka ari uko ubutegetsi buhindutse
niko bimeze abanyarwanda ntabwo aribo bagize COVID nyinshi cyane kubera bigenda hano muri Afurika ndibwira hano muri South Africa niho yabaye na nyinshi cyane uwakubwira ko atigeze arwara COVID hano muri South Africa sinzi ko yaba hari abantu bose barayirwaye ni ibintu bamenyereye n'ubu ahubwo yagarutse iriya mikorono kubera ko ubungubu tugiye mu bukonje yongeye yagarutse ariko biriya byo gufungira abantu muri za stade biriya byo kumva ko abantu babaca amande aho bagiye biriya twabonaga bakubita abantu inshyi ngo ntabwo bambaye agapfukamunwa biriya ntabwo ari ibintu bigaragaza ko hari ubuyobozi bubereyeho abaturage
ariko kiraho ntabwo usanga ijambo uravuze gukubita kubera iki muri Afurika y'Epfo batakubitaga muri Uganda batakubitaga cyangwa muri Amerika batakubita ariko mu Rwanda bagakubita kubera iki ari umwihariko w'u Rwanda gukubita
iriya ni ingeso Serge njye mbona igayitse ariko cyane cyane ndibwira ko ituruka uko abaturage n'abayobozi b'inzego zo hasi babona uko abayobozi bo hejuru bitwara igihe umuyobozi wo hejuru yitwara avuga ati nakwica nakurasa nagukubita ubwo iyo bibaye polisi biriya rero byo kumva ko abantu bakubita abandi ibintu bitakabaye bikiriho ku isi ariko hariya birakoreshwa birakora ugasanga ari uburyo bw'imiyoborere ariko buriya iriya ni imiyoborere ya totalitarianisme yo gutera ubwoba abantu kumva ko umuntu niba atavuze icyo uvuga ugomba kumubabaza ugomba kumugirira nabi kugira ngo akunde atinye si ukuvuga ngo ayoboke ariko atinye imiyoborere ya totalitarianisme ikoresha uburyo nka butatu cya mbere kwica muri ubuyobozi bushingiye ku gitugu impamvu ni uko abayobozi baba n'ubwo buyobozi bwabo batiyemera ko neza ibyo agomba guhoba igitse ni uko ari uko babyemewe niko bibiri kandi amyaka mpamvu namwe tutari kubuza ko ari zitandukanye mukubite ntawe uri bukwice kuko utaguma hariya se aho uvuga muri za Kenya na hano muri South Africa marema arahagarara akavuga kandi abantu bamwe nyuma ngo uvuge ngo polisi irankurikira intelligence ikarekera kuri pati ariko hariya ni ukuvuga ngo ugomba kuvuga ibi ugomba gukora ibi ngibi udakoze ibi ngibi ugomba gukora cyangwa ugomba gushobora gupfa nicyo kibazo niko biteye
urakoze cyane General Kayumba mbere yaho gato ndibuka ikindi kiganiro cyabanje wari watanze ikiganiro kirebana no kuri COVID nanone ugaragaza kugira ngo ishyireho iriya recovery plan yo gufasha bene gihugu ubu tuganira guverinoma y'u Rwanda imaze kongera miliyari 150 z'amafaranga y'u Rwanda mu kigega nzahurabukungu ariko ku banyarwanda tuganira abatwandikira no kuri radiyo itahuka bashimangira yuko aya mafaranga n'ubundi ajya mu bikomerezwa ajya mu mahoteli yabo ajya mu nganda zabo umuturage rubanda rugufiya ingaruka ziracyamuriho nubwo leta ivuga ngo tuzanye andi mafaranga yo kuzahura ubukungu ariko ku muturage biracyamugora kugira ngo nawe yitabweho ahabwe agaciro kimwe n'abandi banyarwanda
birababaje cyane igihe ubona leta y'u Rwanda ukuntu ishakisha amafaranga nibyo nta gihugu kibaho kidashakisha amafaranga mu baturage bacyo kuko igihugu kibeshwaho n'imisoro y'abaturage ariko abaturage basoresha uko bashoboye niba ugiye gusoresha umuturage ukajya kumusoresha wahinze inyanya wahinze urusenda wahinze ibishyimbo wahinze ibirayi buri muntu wese ugasanga ni umuhinzi yahinze gusa ibyo kurya ngandurarugo nabyo ukajya kubisoresha hakwiye kuba hari abantu bashobora kuba bahinga bagahinga commercial farming abo koko urabasoresha byo birumvikana cyangwa arabicuruza urabasoresha ariko umuntu wahinze ibirayi n'ibishyimbo byo kurya iwe mu rugo ukajya kumusoresha cyangwa izo nyanya ibyo ni ibintu biteye ubwoba ikibazo rero nyine cyo muri covid habayeho kutumva ko covid amafaranga yagiye aboneka abantu bagiye bafungirwa mu ngo zabo ko amafaranga akwiye kuboneka akwiye kubafasha kandi koko nyine ubwo azajya mu kujya gushakisha ibyo gukora ntibyazacogamo n'ibindi byinshi yenda nubwo biri kuri gahunda yo kutubaza kubiganira no gusanga ko ahubwo koko ari ugushakisha kugira ngo bafashe abantu bafite za business ubwabo bari bafite n'ubushobozi bw'ubwo bashobora kujya mu mabanki bakajya kuguza hari ugasanga aya mafaranga nahanganisha ikibazo ni cya gihe no kubaka orugake orugake ni ubuyobozi bushingiye ku mafaranga aha ushobora gusanga nk'abibona biriya byo muri Russia ushobora gusanga Putin afite amafaranga ariko afata abandi bantu nk'icumi 30 bari yabona biri kubashyira kuri za sanctions ari bo babona amafaranga ariko yose akontrolingwa na Putin amafaranga rero nk'ayo ngayo igihe yabonye koko yashyira muri abo ngabo kuko akomeza kuba ari umuntu umwe arabanga harimo kuzenguruka nicyo kibazo rero usanga mu Rwanda cyo kibazo kiba kinahari
urakoze cyane cyiza reka tujye ku zindi ngingo rero nyamukuru zirimo kuvugwa amagingo aya ndizera ko urimo gukurikirana ikibazo cyitwa abimukira bari mu gihugu cy'ubwongereza leta y'ubwongereza yaje mu Rwanda isinyana leta y'u Rwanda ku cyiswe dire nyine yo kuvana bariya abantu bari mu bwongereza bakaza mu Rwanda maze iminsi kivugwa itandukanye hano nashimangira nk'imiryango irebera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch, Amnesty International, umuryango w'abibumbye uharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa Droit de l'Homme, abantu ku giti cyabo bose barasakuza bavuga bati aya masezerano naseswe. General Kayumba, ukurikira politiki y'u Rwanda umunsi ku munsi, ndagira ngo ufate umwanya umbwire aya masezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ahafiki, wowe ubibona ute nk'umusesenguzi ubibona, ariko utwereke uwo kubibona inyungu zirimo ndetse n'ingaruka zaba zirimo
urakoze cyane Serge ikibazo cyumbajije ni ikibazo cyiza cyane kandi maze iminsi mbitekereza nanabikurikira hashize nk'amezi nk'abiri niba ntibeshya ntangiye kumenya tutangiye kumenya afite ikibazo gihari kuko babanje kubihwihwisa mu binyamakuru noneho kuza kumva ko biri muri House of Commons muri parlement yabo noneho njya ku kinyamakuru kimwe kiza kubyandika ariko bavuga ko nibijya muri House of Lords kubijya bintu bashobora kuzabyanga kandi bigaragare ko ariko byagenze hanyuma aho niho byatangiye gusakuriza ngira ngo batangiye kumenya ko iriya program ishobora kutemerwa bisubiye rero muri House of Commons byabaye nk'aho ibyo bintu bisa nk'aho bitangiye kuzanamo impaka impaka rero bigitangira harimo ko nabibonaga harimo impaka za politiki harimo ibibazo bya ideology harimo ibibazo bya yendi ibibazo bya ethics ariko akabamo n'ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwamuntu bivuyemo nibwo byagiye noneho muri select committee iyo muri Home Affairs iyo muri Department of Home Affairs Serge rero umbaje utera amasezerano wowe uyabona gute? Ari amasezerano na amasezerano y'urukoza soni nuko nabyita. Yatuma na yita gutyo urebe mu Bwongereza mvuze izo nzego zose byagiye binyuramwo ariko mu Rwanda niba ntibeshye umuntu wonabonye nyibura mu rwego rw'ubuyobozi afite icyabivugaho ananabinenga ni Frank Habineza kandi nawe umushimire namubonye ko ari rigezira mubona arimo gutanga ikiganiro ashobora kwenda aravuze n'ahandi ashobora ko ari n'abandi ariko njyewe niwe nashoboye kubona ibi rero bisobanuye iki bisobanuye imiyoborere mibi iri mu gihugu cy'u Rwanda niba Bongereza bo bagiye muri paroloma bakagiye muri ariyo muri House of Commons bakajya muri House of Lords ariyo akise nka Sena byarangiye bigasubira noneho no muri Select Committee yo Home Affairs mu Rwanda nta paroloma tugira mu Rwanda nta Sena tugira none n'abavoka bo mu Rwanda bo mu Bwongereza barimo kuburwanya barimo kubirwanya ise mu Rwanda nta bavoka tugira nankiko zibamo ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko ikibazo kirimo ni ikibazo kiri ideological aho niho ikibazo kibera complicated kibaye ideological tuguti urabona Serge hari politiki ubu ngubu ishobora kuba irimo ibihugu byo mu Burayi actually no muri Amerika biriya byitwa replacement theory ni ikintu cyaturutse mu Faransa cyo kuvuga ko hari amoko ashobora kuzava hanze akaza agasimbura abantu bafite uruhu rw'abera mbese white people abo bavugaga abandi bavugaga abahinde bakavuga abarabu bakavuga tax bakavuga Persians bakavuga abanyafrika birabura ngo bazaza none aba bantu bakazaza bagasimbura abazungu ibyo bintu rero kumva ko u Rwanda ubwarwo rwashobora kumva ko rwafasha icyo kintu nk'icyo ni ibintu bigoye cyane iyo ni ideology iyo ideology rero ishingiye ku bintu bingahe ku bintu byishingiye binye ku kintu kimwe cyitwa genocide by substitution niko cyitwa ni genocide by substitution niko bacyita abazanye iyo siyore umugabo witwa Donald wo mu Faransa ni wabizanye ariko nawe yari yabizanye n'ahandi iyo genocide substitution ivuze iki ivuze ngo niba uri umwirabura Serge ukarongora umugore yenda w'umwera cyangwa ukaba ari umugabo akarongora umukobwa w'umwirabura igihe babyaye umwana uwo mwana ntabwo aba ntabwo bamwita umuzungu uwo muntu bamwita eza umuhinde cyangwa bamwita umwarabu cyangwa bamwita umutakishi cyangwa ukundi kuntu kuko ubwoko ubwo bw'abazungu igihe buvanze n'ubundi bwita uwuvutse yitwa buriya bwoko bundi ibyo rero bakavuga ngo niba mubyaye abana bane wa muzungu kazi yenda wara murongo yari umwe aba ari umwe kuko mwebwe wowe n'abana bawe batatu mubaye mubaye bane mu muryango ni ukuvuga ngo noneho muri uwo muryango abatari abazungu babaye benshi bivuze ko noneho mu myaka indi iri imbere ubwo noneho uruhu rw'abazungu ruzaba substituted ngwe ni genocide ni ukuvuga ngo noneho abazungu bazarimbuka baveho birangire siyore ya kabiri ikavuga ngo ni ikiyo cyitwa white extinction ubwo ni ukuvuga iki ngo ni ukuzimiza noneho abazungu ko bazazimira burundu ngo abazungu
ariya ku ya mbere babyita nabyo great replacement ndabibona
hano noneho rero icya gatatu ayo ngiyo replacement siyore ikaba irimo ibitekerezo by'aba bantu ari byo ubona na biriya bya Brexit ikibazo rero cyo mubwira ngo ni ya ideology ntabwo ushobora kuvuga nka leta y'u Rwanda cyangwa nka perezida Kagame uvuga ngo ni umupan-africanist warangiza ukajya gusapotinga iyo polisi iri muri ibyo ngibyo impamvu iyo polisi ari ukwiteye niba wumvise neza Select Committee ya Home Affairs twarayumvise yose kuva yatangira kurinda irangira abantu bose icyo barwanaga nacyo byari ibintu bibiri ikintu cya mbere barwaraga n'ikintu kijyana na process ibyo bintu ntibizakorwa gute process gusa ikindi bavuga ikintu cya cost now ikintu kijyana na human rights ntacyo bavugaga ikintu kijyana n'ikintu cya ethics ntacyo bavugaga kuko impamvu ni ideology yo kubuza abantu bateye gutyo kugira ngo bataze mu gihugu cyabo ikindi muri ya komite no kubabwira ati se abantu bavuye Ukraine ubu bari muri Northern Ireland nabo baziye ku mato nk'abanga bari kubari muri Northern Ireland nabo muzabajyana mu Rwanda but iyo ni case by case basis ku buryo nabo bashyizeho na minister ushinzwe ibibazo by'abantu muri Ukraine ministry ishinzwe impunzi za Ukraine kuko bavuga kutandukanya n'izindi mpunzi zandizo zose sarije rero ideologically umuntu w'umupanafricanist ntabwo wafasha iyo ideology kuko ntabwo niyumvisha uko ni igihugu mu Rwanda cyaje gufata abantu abavuye Pakistan abavuye Afghanistan abavuye Syria abavuye warangiza ukabajyana ku kibuga cy'indege ejo ukabazirika kuko muzamenya ko bazabavana ku kibuga cy'indege babajyana mu Rwanda aho babashakira bazabakura ni ukuvuga iki ni uko bazagenda babaziritse nta wundi kutafata abantu bavanye Pakistan abantu bavuye Afghanistan na hehe ngo uzabashyire muri izi ndege zisanzwe aho ugenda wicaye ushyiremo abantu 200 indege bayikubita hasi buri bazabatwara babaziritse na igihe ujyanye umuntu ukagenda umuziritse umujyana mu gihugu we atihitiyemo ufata ukamujyana icyo nukora iki uretse kuba urimo ukora ibintu bya human trafficking n'ikindi ni amafaranga arimo niba leta y'u Rwanda ivuga ngo ari amafaranga ngo nayo gufasha bariya abantu bari mu Rwanda ko none si bwongeye amafaranga rutayabuze rwabafashirizaho bari baragiye kuki ujya kubafata ukabashyira mu kindi gihugu so ideologically rero icyo barwana nacyo ni uguhungisha abantu badafite uruhu rumeze nk'u Rwanda kumva rero ko u Rwanda rwa participatinga mu kintu nk'icyo iyo siyore kandi iyo siyore utibwira ngo iri mu Bwongereza gusa mu Bufaransa hariyo n'abantu bagize no kubikora ndibwira ko niyo organization bayihagaritse iminsi yashize aho iwanyu muri Amerika urabyibuka Trump avuga ngo we must take back our country ni biriya byavuga bariya ba Victor Orban uriya wo muri Hungary nibyo avuga uriya wo muri Poland witwa Duda nawe nibyo avuga so ni programu rero imeze nk'ubundi yo kumva ko hari abantu badakwiye kujya ahantu runaka kandi nyamara abantu bose bakubwiye muri ibyo bihugu muri Afrika bo barahaza n'abashinwa n'abahinde barahaza ariko kumva ko wafasha ideologie nk'iyengiyo cyaba ari ikibazo cyose cyakabiri Serge ni ikibazo kijyana na n'ibintu biri social buriya kera mu myaka ya nk'ijana ishize 200 muri Australia bigeze gufata abantu bitwa Aborigines babavana aho bari batuye babajyana ahandi hantu muri ubwo buryo bwa replacement iyo muri iyo programu iyo siyore ya replacement na hariya muri Canada naho byarabaye ndibira ko naho ngaho muri Amerika buriya mu Rwanda bakwiye kwitegura ikintu kimwe bariya abantu bamwe bazagera mu Rwanda bamwe bazaturuka bagende kandi abenshi mbe bazaturuka bagende ariko iki gikorwa kiranditse mu biranditse izo human rights organizations zandika amaraporo arahari hazavuka ikibazo kizaza cya reparations imiryango yabo nabo ngabo ubwabo igihe kizagera bareke bazarega u Rwanda barega Ubwongereza kubera ibibazo nk'ibyo byababayeho nk'uko mubona abo Aborigines barega leta ya Australia babasaba indishyi z'akababaro kuko niba ufashe umuntu ukamutwara ahantu yagera akazimira ufashe Serge uramufashe umushyize mu ndege mu Bwongereza umujyanye mu Rwanda arazimiye tuvuze ngo aragiye muri Tanzania agezeyo baramutemura umuntu arapfa ariko umenye ko afite umuryango we muri Afghanistan n'ahandi hose bazamugara kuri indese bazamura kuri leta y'Ubwongereza no kuri leta y'u Rwanda ariko leta y'Ubwongereza yo kumara imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza ibyo babibayemo babaye muri slave trade babaye muri colonialism babaye muki n'amafaranga yo kwishyura babaye na yafite u Rwanda twebwe tujya muri ibyo bikorwa bizatuma bidusiga izina ribi tubishakaho iki bizazana imanza mu bantu imyaka n'imyaniko ibyo bizabivuze iki cya gatatu ni leta y'u Rwanda uko igayitse uzarebe muri ya komiti ukuntu bavugaga ngo abantu turimo kubafata barimo kuza ku bwato bakunde bamenye ko tuzabajyana mu Rwanda bivuze iki mbese kujyana mu Rwanda ni ukujyana muri gehena kugira ngo kumenya ko urimo kuvuga ko ugiye kujya mbese mu muriro utazima uzatinye kujya ku bwato abo ni babandi bari muri za visit Rwanda uri muri visit Rwanda mu Bwongereza urimo kubijyanira ku maza t-shirt warangiza noneho muri parlement batariyane muri rutazima wumva atarimo contradiction bicyaha kimwe cyo kuvuga umwana yaba arimo kurira ukamubwira igikoko kiraje akajya kwishatsi y'uburiri na hariya nabyo niko bavuga akabwira abantu ngo nimuza hano tutabajyana mu Rwanda icyo ni cyo gihugu waba wizeye no gushyira imbere iri iyo diplomasi yabo ibyo yabigisha no kumva noneho ku Rwanda bwa ruteye gutyo ariko noneho no mu ruhando mpuzamahanga igihugu cyaba gito cyaba kinini gikwiye kwihagararaho kumva ko ikindi gihugu gishobora kugukoresha ngo kubera ko umuyobozi waho yumva ko nawe ufite ikintu ejo iwabo bazamuha amajwi ukabikora igihugu cyawe no kugishyira hasi kugira ngo kibone kuri cya gikore hahantu habi cyane aho bajyana umuntu wahunze icyo kiba ari ikibazo kumva ko umuntu yagukoresha muri ubwo buryo maze warangiza ngo pressure hano ryari se ngo pressure yihe pressure sirenze iyo ngiyo niyo urabikorera iki icyo abikorera turakize icya mbere ni ziriya mpande za barisese bagena azi neza ko hari abajyaga babyandika bagira gute arashaka ko abantu bamuvugira icya kabiri ni byo kuvuga byo mu 2024 azi ko biriya bintu bazabikritika byo kumva ko yenda yumva ejo azajya mu matora arimo gutangurana n'ibyo ngibyo ikindi ni uko hari pressures nyine nk'izo ngizo ubwo rero icyo ashaka ni ukuvuga ngo bazavuge bati twajyanye abantu hariya uriya twe kumuvugaho nitumuvugaho azabirukana cyangwa aradufashije mu bintu byose byo twumva twifuza kera sereje twiga histoire kera tukiri bato muri primaire no muri secondary school batwigishaga histoire y'aho abantu bafataga abandi bakabagurisha bavuye twiga histoire uko noneho colonialism yaje muri Afurika bakakubwira bati hari abategetsi bacyo gihe bari abami noneho abami bagafata bene wabo bakabagurisha bigeze aho ngaho baje gufata ubutaka muri bya colonialism hakabaho abandi barwanyije colonialism abo bamwe bakabita resistors abandi bakabita collaborators ibyo bintu babyanditse u Rwanda rero buriya bazarwandika mu mateka nk'igihugu collaborator muri iyi siyore y'ingi ya replacement siyore tuzandikwa na Kagame azajyamo umbarije nk'ubu ngubu uti ninde muyenda nk'umu Uganda kuko niho navukiye niho nakuriye bati ninde bitaga mu resista bakubwira bati kabarega buriya yari umuresista bati se collaborator ninde bati ni kabaka mwanga w'abaganda ibyo byose tubatubize buriya rero muri history iriya ni ikintu muri history kidakwiye kumvikana kidakwiye kujya ku Rwanda ngo tuzandikwa ko twebwe twafashije Abongereza mu gufata abantu bavuye muri Afghanistan bavuye muri Syria bavuye bafite akababaro ngo tubajyane ubwo se niba Abongereza bazi ko abantu baturutse babasubije iwabo niba batabashaka niba batabashaka babasubije iwabo ariko cyangwa bakababaza batahandi mushaka kujya ni hehe ariko noneho Kagame bazakira abantu azi neza ko siho bajyaga bo bajyaga ahandi abakiriye ku ngufu ngo namara kubakira ku ngufu ngo na ntawe azabatuza ibyo se byashoboka ushaka kumbwira ko umuntu wavuye muri Ghana cyangwa wavuye muri Nigeria arimo guhunga Boko Haram ubu ngo yenda umuntu muri Nigeria yahunze Boko Haram yaragiye kujya mu Bwongereza cyangwa umuntu yaravuye muri Burkina Faso ari byo ahunga cyangwa umuntu yavuye muri Eritrea kubera yenda politiki ihari cyangwa muri Ethiopia ziriya ntambara zihari uramuteruye umuzanye mu Rwanda ushaka kumbwira ko umuntu wo muri Nigeria yumva yaba mu Rwanda ibyo ntibizakunda abo bazafata inzira bongere bagende basubire mu mazi yenda basubire mu Bwongereza bongere basubize mu Rwanda cyangwa bajyana ahandi. Ibi rero ni ibibazo njyewe mbona socially abantu dakwiye kumva ko bakwiye kureka. Rero icyo navugaga ni ikihe Serge, ibyo bintu bitaganirwaho na Paroloma y'u Rwanda, bitaganirwaho na Sena, ibyo bitaba challenged na civil society organization zo mu Rwanda. Nta n'umwavoka n'umwe mu Rwanda wari wahaguruka ngo azane urubanza avuge ati aba bantu ntitubyemera, nyamara Abongereza bamwe bati abantu murabatwarahe, nibo batanabakeneye kandi n'abazungu, ariko bakavuga ati aba bantu murabatwarira iki ko bitanyuranye nanjye n'amategeko. Mu Rwanda nta muntu ushobora kuvuga ibi bwo bona batari ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero yenda ariko tujya tuvuga ibintu bati bariya barasebanya, bati bariya baranenga, ibi tuvuga ntabwo ariko twabishyizeho, nibo babishyizeho, ntabwo turimo gusebanya kubera yuko nta bishya tuzanye uretse ibyo bakoze. Ariko se noneho igihe abantu bari mu Rwanda badashobora kugira icyo bavuga kuri ibyo bizavugwa nande nako nitugeceka tugomba kubivuga? Niba Abongereza bari hariya bashobora kubinenga bari iwabo, Abanyarwanda hagaguruka umuntu umwe yenda cyangwa babiri gusa abari muri opposition yiyena na habineza uri muntu z'abandi bose bakaruta bakarumira, ibi bintu bizavugwa nande? Uba urakavuga ngo turanenga, ubwo turanenga iki? Kuvuga ko iyo siyore ya replacement siyore iriho niko twe twayanditse, se ntihari nose ntimo gukorwa cyangwa Abongereza ntibayemera? Cyane cyane the right wingers bo mu Bwongereza n'ahandi yo ntibayemera, barayemera kandi nicyo gituma n'ubu ngubu uko byatangiye ikintu kijyana na human rights ntibakikivuga, ibintu bijyana na ethics ntibakibivuga. Ibyo bavuga baravuga process, bakavuga ikindi kibazo cost, naho ibirebana n'ubuzima bw'abantu n'imitekerereze y'abantu ibyo ntabwo bivuga. Serije rero mu magambo menshi yenda mfasha umwanya muremure, nibyo nashaka kuvuga kamusubiza ijambo.
Urakoze cyane General Kayumba ku bisobanuro byiza binumvikana, Abanyarwanda bakwiye gutekerezaho rwose bakagira icyo babivugaho. Watangiye ushima Frank Abineza, twarabikoze kuri Radio Tahuka silimesi kabiri, twagiye tunagaye abandi badepite twumvise bavuga bati iyi ni dire ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera yuko nyine agira umutima w'impuhwe, niyo mpamvu yatekereje kuzana abana bimukira mu Rwanda. Ukibaza izindi nzego zose cyangwa abadepite n'abasenateri bariye bariya, hakavuga abantu batarenze babiri, kandi ukabona ko bisa nk'iba biteguye kugira ngo baze bashime. Hari ikintu wakomojeho nyine ugaragaza inkomoko y'imitegekere cyangwa y'ibi bibazo wagiye ugaragaza nk'urugero rwa muri Leta Zunze Amerika, n'abashaka bajye gukora muri Google barebe kiriya wahereyeho cya Great Replacement, abantu ukuntu bagera bavuga bati bashaka guprotecting ubwoko bwacu butazacika cyangwa amaraso yacu atazivanga n'ay'abandi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi kigezweho ku babivuze. Ariko na yamusubiza inyuma gatoya, wenda am I be wrong uncorrecting niba turi mu kiganiro kandi n'abantu baduteze amatwi. Kagame yakunze kuvuga ati igihe kizagera u Rwanda ruturwe n'abanyamahanga, igihe kizagera u Rwanda rutungwe n'abanyamahanga. Ni amagambo yose kuvuga, ariko ushobora kuyashyira muri context ukimagine ibindi bitandukanye. Ubundi Kagame ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nubwo namwemera nubwo tumurwanya nibyo, ariko Abanyarwanda bumva kumva ko niwe mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko yavuga ngo igihe kizagera u Rwanda ruturwe n'abanyamahanga benshi baruta Abanyarwanda, bivuze iki General Kayumba?
Serge, ibyo aribyo byose yenda ntabwo navuze ko ari njye muntu wa mbere wabanje kuvuga iki kintu, kuko mwebwe mumaze iminsi munabiganira kandi narabumvise munabiganira kandi sinamwe mwenyine, n'abandi bantu muri opposition bari hanze bagiye babivugaho. Njyewe nabivuze ko wabimbajije kandi nanjye ndimo gutanga icyerekezo cyanjye ko nyumva, ariko koko nawe mwarabiganira kandi nabiganira na kenshi. Serge, ni ikintu ubundi kitakavuzwe n'umuyobozi kumva ko ugomba imyaka niba ari ingahe u Rwanda ruzarutuwe n'abandi bantu batari Abanyarwanda, ni ukuvuga ikintu kiri vere. None se Abanyarwanda bazajya he? Abanyarwanda bazajya he? Yaba ashaka kuvuga ko Abanyarwanda bazahunga u Rwanda bakarushiramo cyangwa yaba arimo gutegura kumva ko azazana abandi bantu bazaba ari ahandi abanyarwanda akabyirukanamo. Ibyo ndibwira ko n'imvugo ubundi itakabaye ibereye umuyobozi, nibyo twavugaga n'abandi bantu bakongomani, abanyayuganda, abarundi, ko baza bakimukira mu Rwanda bakanashaka n'abanyarwanda, abo babyara nabo baba ari abanyarwanda. Ibyo rero byo kuvuga ko abanyarwanda bazavaho bakaba bakeya abandi bakabaruta ubwinshi, sinzi ko aba yabivuze yenda yabitekereza hari rwari nk'urwenya, kuko njyewe nta n'ukuntu nanabibona ukuntu byashoboka. Nta kuntu byashoboka kubera yuko niyo habaho kuzana abandi banashaka kuzana, hazajya kugereza miliyoni 12, keretse abandi batora hejuru y'abandi, yera nawe azaba atakiriho icyo gihe, hazaba haraje abandi bumva bakunda abanyarwanda kurusha abo ngabo. Ariko biranababaje ubwabyo ibintu arimo gukora, gufata abantu bavuye Afghanistan, abantu bavuye Syria, abantu bavuye Irani, abantu bavuye ukabazana mu Rwanda ku ngufu, icya mbere na integration ntayo mbona. Niho nakubwiye ko nibaza ko kiriya kintu cyenda kumera nka silver. Hano bamarema nibo nabonye bavuga bati Kagame akwiye kuva mu kintu cya silver, kuko buriya ni nka reverse silver, kuko ikintu cyo gufata abantu ukabajyana ku ngufu harimo n'amafaranga nta kundi kuntu wakita. Sinzi rero mu mitekerereze yaba ari ubwo buryo bwo kumva ko yenda Abanyamerika bafite abantu benshi bava za Mexico bava n'ahandi, numvise Denmark nayo ushaka kumuha abandi bantu, amaze iminsi yashomba abantu bavana muri za Libya, ishobora kuba ari gahunda yenda ashobora kuba arimo gutekereza. Ibyo rero icyo byari bishingiyeho si nkizi, inyungu yaba abifitemo ntabwo nazimenya, ariko ikibabaje n'igiteye ubwoba kuba wanabivuga uri umuyobozi n'ikintu ashobora gusobanura.
Abivuze ibibazo bimwe byakumvikana, ariko abivuze more than one bitekereza.
Kugeza n'ubu ngubu logiki ntabwo nyumva. Hari ubwo umutekerezo ari umuntu ashobora kubaza ikibazo ugashakisha answer ukayibura. N'ubu ngubu ndimo gushakisha nk'icyatuma u Rwanda rwaba ruriho rutabamo abanyarwanda, karubona rurimo abantu bo muri Afghanistan bataje ku bushake bwabo, nkumva ntarimo kubyumva. Ntabwo ndimo kumva ukuntu u Rwanda ruzaba rwuzuyemo abantu bavuye yenda muri Syria aribo bari hariya nk'ibibazo abanyarwanda bazaba baragiye, nduba ntarimo kubisobanukirwa neza. Maybe abari mu Rwanda kandi bazatwumva bazanamubaza akasobanura neza agasubstantiate niba ashaka kuvuga, cyakuba ari ibintu byumvikana ntabwo tukabyumva tukabya understanding. Ntacyo bitwaye, niba uvuze ikintu cyumvikane nk'ubuntu byinjiye no kuri radio bakambaza ikibazo nkagisobanura, yenda ngewe numva nagisobanuye, ariko nticyumvikana abantu bakambaza, mba numva mfite n'inshingano zo kuzasubirayo kugira ngo abantu basobanure icyo nashaka kuvuga. Icyo kibazo rero nibira ko n'aba mu Rwanda batwumva hazavaho yenda akaba nk'umunyamakuru washobora kumwegera akavuga ati nyakubahwa perezida wa Repubulika, kushaka kuvuga ngo muri iki gihugu hari igihe abanyarwanda bazaba ari bacyarimo abandi batari abanyarwanda bazaba baragiye he, simbizi. Twumvikane byashoboka nko muri East African Community habaye integration, noneho yenda abantu bakava muri Tanzania abandi bakava hehe n'abanyarwanda bakagenda, ubwo yenda ni ukuvuga ko n'abanyarwanda baba bari mu kindi gihugu, kuko icyo gihe yaba bari muri East Africa yabo yose n'u Rwanda rurimo. Ariko sinzi neza iyo mpamvu aho yaba ituruka n'uko byagenda ntabwo nkumva.
Urakoze. Aho niho wenda mbere yo kwiyi ngingo tuyisoza tugaruke kuri motivation, wenda n'abanyeka cyangwa ukeka amafaranga ziriya miliyoni Kagame tuzi ko akunda amafaranga, nta faranga asubiza inyuma. Utekereza iki kuba nk'igihugu cya Kenya cyaranze iproposal y'Abongereza, kuko babanje kujya muri Kenya, hari n'ikindi gihugu cyo muri West Africa ntibuka bagiyemo mbere y'uko batekereza ku Rwanda. Wibuke ko Kagame mu kwezi kwa kabiri mu nama yabereye i Buruseli ya European African Kagame ni wavuze kuri solution y'ababimukira. Niwe wari ufite solution. Kumva yuko mu bihugu byose bya Afrika solution y'abimukira itangwa na Paul Kagame. Akavuga ngo afite experience ko yabaye impunzi. Akavuga yuko igituma bintu bava mu bihugu byabo bakagenda hazamo ikintu cy'imiyoborere mibi, hazamo ikintu cya politike, hazamo ikintu cyo kutuba abantu. Yagerageje kurondora ibintu bituma ngo abantu baba bahunga ibihugu byabo, ariko mwibaza ni uyu munsi impunzi z'abanyarwanda zingana zite hanze, ko nta nimwe arajya kubwira sitawuka mu mahoro mu Rwanda, ahubwo adusanga ajya kuturasa no kudushimuta. Motivasiyo y'amafaranga ntabwo uyibona. Impamvu Kenya yabyanze ni iyihe? Impamvu n'abanyafurika batabyamagana kubwiza? Ndavuga abarideri ba politiki, uvuze Julius Malema muri Afurika y'Epfo yarabidenosheje. Ariko njye Nelson nk'uko mu Munyafurika mbona abandi bakuru b'ibihugu baracecetse, cyangwa abakuru ba za leta baracecetse kuri kino kintu, ntibagire ikintu bavuga kuri Idile Kagame n'Abongereza.
Icya mbere gituma abandi bantu bayanze, iya mbere ni ikintu kiri esiko. Ni ikintu kiri esiko kuko kumva ko wagenda ukajya ahantu ukajya gufata umuntu ntiyanaguhungiyeho, yahungiye ku wundi muntu, wowe ukajya kujya kumufata ukajya kumutwara iwawe atanagusabye ko ashaka kuza kugusura. Iyi ni abduction. Biriyo Kagame arimo no gukora n'Abongereza ni ibintu bya abduction, arimo kubadakitinga abantu. So ibihugu rero byinshi ibyo ntabwo bashobora kubyemera, esikare ntibashobora kubyemera. Ikindi cya kabiri gituma abandi bindi bihugu batabyemera ni impamvu ibyishinywa, barayizi barayumva, yangiyo nakubwiraga iriya ya replacement theory, barayumva bumva neza ko ari cya kintu cyo kumva ko abazungu badashaka abandi bantu bafite urundi ruhu urwo ari rwo rwose, none se kumva ko ntibashaka Abarabu, none se mu Rwanda ni igihugu cy'Abarabu, ariko bakabatwara yuriya akabakira. Icyo ni ukuvuga ngo ni ikintu kiri esiko bumva badashobora kwemera. Cya kabiri ni ikintu kirimo amafaranga, ni kiriya ni ikintu giteye isoni kumva ko ugiye gutwara abantu bazaguha amafaranga bikanandikwa bikanavugwa, warangiza ugahagarika umutwe ukagenda mu bantu ejo ukajya uvuga za corruption. Ibyo ni ibintu ntibaza uko bizabimeze, uko bimeze. So ibyo rero abantu ntibabyemera, kumva ko baba muri ya programu gahunda yo kugurisha abantu ntabwo babyemera. Cya gatatu gituma abandi batabyemera ni agasuzuguro. Wowe uravuga ngo abantu ntabwo mbashaka, ariko wowe batwari, kandi ukereka abantu ko anjye kubatwara, njye kubatwara ahantu hari harutaho mwashaka kujya. Umuntu aje arashaka kujya mu Bwongereza, urabona ngo no, ngo njyewe nta mushaka, njye kugutwara hari ahantu hari. Kandi kumenya ko njye gutwara ahantu hari kizagenda kimeze nk'igihano, uzagenda nk'igihano ngiye kuguhana kubera ko waje wizanye, ngiye kukujyana mu Rwanda kuko kubera ko ngiye kuguhana. Ibyo nta muntu nta gihugu cyaba kirespectinga cyakumva ko wajya ufata nk'igihugu kirimo nk'igihano. Ndibira ngo na Kagame na wahari niba yaragiye yumva akumva iriya komiti ya Home Affairs ibyo yavugaga ngo aba bantu ba trafficking abantu bazanamenye ko abo bazaza tuzabajyana mu Rwanda, none bitume batongera kubikora kubera yuko n'abashaka kugira ngo bazabikore batazatinyuka ko abantu babazana kuko bazabajya mu Rwanda. Ndetse kujya mu Rwanda no kugenda ugiye kujya mu muziri mu muriro utazima, icyo cyonyine nta gihugu cy'ibyo cyabyemera.
Namuce mu ijambo aho nagira ngo wendo wafatanye n'aha muri iriya nteko nyine y'Abongereza, babwiraga ministre wa muri Foreign Affairs, Home Affairs, bati u Rwanda ntabwo rwohereza uburenganzira bwa muntu, uremera ibyo Leta y'Amerika ikubwira? Wabonaga yuko baburaga igisubizo bivugaho, urajyana abantu aho batohereza uburenganzira bwa muntu akarirwa gusubiza niba asapotinga amaraporo ya Leta zimwe za Amerika cyangwa yakundana. Bira nabyo bivuze byinshi. Uko rimo kubivuga ni ukujyana ahantu abantu bazi ko bahungabanya uburenganzira bwa muntu. Kagame ni wabidukorera ku gitimo twifuza ko twe tutabikora.
Absolutely. Ni umuntu uba wagusuzuguye. Umuntu aba yagusuzuguye akavuga ngo abangewe ntabwo mbashaka, kandi umuntu wamfasha kugira ngo ahumanye uburenganzira bwabo abarenganye ni uyu nguyu, reka barembuma. Abandi nayo ntabwo bashobora kubyemera. So nicyo kibazo rero icyatumye ari ikindi avuze ati kuki abandi banyafurika batabyamagana. Burya mu mikoranire y'ibihugu muri international relations abantu kenshi baricecekera ndibwira ko turi duhura n'abategetsi benshi muri za ministeri abo mu nzego zindi zose bose barabiseka arabona huye nabo mu cyumweru gishize nari kumwe na Mutabazi babiseka kera gihugu cyanyu tujya twumva mwateye imbere mwaragize ni mwebwe rwose musigaye muri bati musigaye ngo musigaye muri korone bati mwasigaye mwaremeye kuba korone y'abongereza uriya mutegetsi wanyu bavuga ngo ibyo nakubwira ngo bati ni umupanafricanist wirwa utwara abantu arimo kwirwa acuruza abantu of course abandi ba perezida n'abandi bategetsi barabibona bakabisuzugura ntabwo bizantangaza muri afurika ashobora kuvuka n'undi na babiri cyangwa na batatu n'abangahe bashobora kubikora kubera kumwe n'amafaranga bavuze kubera ko ari mu mafaranga ntabwo ari we wenyine uba uyakunda hari n'abandi bashobora kubikora ibyo rero byashoboka n'abandi bashobora kubikora ariko rero cyo kuvuga ngo njye mfite experimenti y'impunzi buriya se ko nzi neza ko umuryango wa Kagame bahungiye mu Burundi buriya iyo haza kuza indege ikabaterura ikabajyana nko muri Chad gusa ariho bajyanye yajya kubishima kandi yenda bashaka kujya mu Burundi bavuye mu Burundi bagiye mu Buganda kubera yuko ariko bari bashatse kugira ngo ariho bajya iyo baza kugira urugendo ubaterura akabatwara ahandi hantu nibyo bagiye gushima akwiye kumenya neza azagenda abaze abize amategeko amategeko agenga impunzi ni nabyo ubona buriya bariya bo mu Bwongereza babanje kuvuga ko batazajyana impunzi bakavuga ko bazajyana immigrants byari ukuvuga iki kuvuga ngo ni abantu baje bashakisha imibereho ntabwo ari abantu baje bashakisha ubuhunzi icyo kintu cyitwa ubuhunzi babanje kugihunga ejo bundi niho baje guhindura kuko bagiye gusanga basanga evidence izabagonga nibajya mu nkiko kuko already hari abantu barangije kwa flying of bintu bya asylum abo rero ntabwo bavuga ko ari immigrants icya kabiri ni ukumenya ngo nubwo bashobora kuba baraje banyuze ku mazi umuntu agaragaje akavuga ati navuye yenda muri Ethiopia agaragaza nk'iriya ntambara yari imaze iminsi ihari hari uburyo bugaragara neza koko uyu muntu yaje ahunga ibibazo by'umutekano muke na politiki ashobora kuba yenda nibyo bavuga babo navuga ati ese n'abagore muzabajyana n'abana nuko babazi ngo abagore bamwe baba baragiye muri buriya buryo bamwe baba baranyuze mu bintu bidasobanutse bashobora no gupruvinga even scientifically umuganga akamupima akamenya ati uyu nguyu koko bamukoreye ibyamfura ndi ibyo avuga nibyo ibyo wabona ko ari ukubihunga ariko ejo bundi barahinduye batangiye kuvuga ko n'impunzi zizagenda bakajya kuziprocessingira hariya noneho ngo abashaka bakabaho ubuhunzi mu Rwanda ariko ntabwo ariko bajyaga ntabwo rero waba warabaye impunzi koko uzi ikibazo cy'ubuhunzi ukuntu kiryana none hasigaye ukashaka ko bazakuzanira impunzi baboshye bakaziza baziboshye bakaza bakazigushyirira aho ngaho ukabafata ukavuga ngo ni abantu baguhungiyeho kandi azi ko batamuhungiyeho bariya bahungiye mu Bwongereza ntabwo bahungiye mu Rwanda kuba arimo kubakira mu cyimbo cy'undi muntu biriya ni human trafficking biriya ntabwo ari ikintu cy'ubunzi nta nahataniye n'abariya bantu babanyuza hejuru hariya mu mazi urakoze
urakoze cyane General Kayumba iyi ngingo twitinzeho ni ingingo yanakomeza ko ari byinshi abantu bakayiganiraho ariko munyemerere tuyisoreze ahangaha tuzanayigarukaho mu bindi biganiro bitaha ntabwo ari ingingo isaza reka tujye ku ngingo ya kabiri turacyari ku Bwongereza inama y'abakuru b'ibihugu bo mu miryango ya Commonwealth cyangwa ibihugu byakoronijwe n'Abongereza izaterana mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu matariki ya 20 ubu tuganira imyitegurire bibanyije mu Rwanda baravuga nyine uburyo barimo kwitegura kwakira iyi nama ya twita yo Chogam usibye gusa inama ahubwo twareba uyu muryango ufite mahame ki ugengwa na values zihe ese u Rwanda iyo tuvuga ko rutubarije amahame y'umuryango tuba twibeshyera abanyarwanda hari byinshi wareba ugasubiza amaso inyuma muri uyu muryango u Rwanda ruzayobora ino nama mu kwezi kwa gatandatu mu matariki 20 aho Kagame azafata inkoni y'uyu muryango amaze iminsi warabibonye amaze iminsi azenguruka mu bihugu yagiye muri za bino bihugu byo muri South America za Jamaica n'ahandi mu turwariya abenshi bavuga yuko arimo gushaka support y'amajwi kugira ngo azamamaze umwe mu bayobozi cyangwa secretary wa Commonwealth mu cyacya ushaka kuzajyaho ariko ibyo ngibyo nibyo nagiye mbona abantu bandika kuri blog cyangwa abanyamakuru bitandukanye ku mahame y'umuryango wa Commonwealth muyabona muti ese u Rwanda hari hamwe na rimwe ryubahiriza General Kayumba
Serge ariya mahame ya Commonwealth nta nubwo igipapuro icyo yanditseho it's not worth the paper it is written on. Nuko bavuga mu cyongereza. It's not worth. Kubera yuko Commonwealth ntabwo yagiye kugira ngo yubahirize biriya bintu. Ntabwo abayishinze aricyo bari bagamije. Icyo bari bagamije cyari ikindi bari bagamije iki. Commonwealth yagiye kubera yuko nyuma ya independence abongereza bavuga bati ko tugiye gutanga ubwigenge tuzakomeza kugira gute influence muri ibyo bihugu muri ibyo bihugu rero hariho influence bakoresha za politiki hari influence icyo gihe nyuma y'ubwigenge bakoreshaga za gisirikare nyuma mwabonye ko habaye ibintu bya za kudeta nyinshi muri ibihugu nyuma ya independence ubu badashaka bakamukuraho hari izindi nyungu za diplomacy azo zitwa soft no soft influence cyangwa soft diplomacy komo no rero iforinga muri ubwo buryo bwa soft control y'ibihugu bagiye bayobora ibyo bya human rights ntibibaho ikibigaragaza ko ntaho bihuriye na biriya bintu n'iri ya mahame nuko ugiye kureba ibihugu bimwe byagiye biyobora n'iriya miryango n'uriya muryango kenshi byabaga bifite n'ibibazo abaperezida bo muri ibyo bihugu bagasaba ko bayobora Commonwealth kugira ngo bayikoreshe nk'ikintu cyo wakwita nka image rondoring kugira ngo mbese bimufashe muri image iba imbi imeze nabi noneho umuntu agasaba ati nkome Commonwealth urugero natanga yendo ribika nko muri cyo gihe nari nkiri mu Buhinde ariko byaje kuba naravuyeyo kuko igihe nari mu Buhinde nareberaga na Sri Lanka na za Bangladesh noneho haza kuvuka ikibazo cyari ikintu cyo muri Sri Lanka cy'abantu b'abatamiye
hari kuva mu mwaka kugera mu mwaka
kuva 2005 kugera 2010 2005 kugera 2010 ni nabwo by the way u Rwanda rwagiye muri Commonwealth icyo gihe rero kubera yuko nkanjye nari mu Buhinde kandi burya Buhinde nibwo bwa mu bashinze Commonwealth founder members burya abahinde babamo ndibwira ko byari Canada Australia New Zealand n'Ubuhinde ngirango hari na Bangladesh ngirango nibo bashinze hari Commonwealth noneho icyo gihe byasabaga ko tujya za Sri Lanka na za Bangladesh kujya gusaba amajwi kujya ngo bazatore kugira ngo batwemere kujya muri Commonwealth mu 2009. Icyo gihe rero hari ibibazo byari byarabaye muri Sri Lanka narabisize ariko icyo gihe Sri Lanka basaba ko bayobora Commonwealth. Icyabaye Canada yavuze ko itazajya Sri Lanka kubera abantu bo muri Sri Lanka ubutegetsi bwari buhari bwari bwarishe abantu batanira. Na India yanze kujya batani intambara yabo barwanaga bashaka kugira ngo biyomeke ku Buhinde bave kuri Sri Lanka biye kubiyomeke ku Buhinde kuko bariya babita Tamil Tigers bakaba bari umuryango umwe n'abandi bantu b'abatamiri na zari bamwe bo mu bari noneho gatse bo bazi bazi muri nimwe ho Sri Lanka izayobora uyu muryango twebwe ntituzigera tunakwemera ko twashobora kwakira izo nama ndabikubwira kubera yuko biriya bintu byo kuhostinga ziriya nama kenshi ntago zijya zijya mu keretse ibihugu byatangiye Commonwealth nka za Australia za New Zealand za Canada zo zirabikora kuko n'ubundi baracyari nk'abantu baba muri mutegetsi bw'umwami bw'umwamikazi nako ariko urebe nko muri East Africa muri Tanzania ntirigera yakira iriya nama Kenya ntirigera yakira iriya nama impamvu ni iyi iriya nama irahenda Serije iriya nama irahenda irya amafaranga menshi cyane
ntabwo twari tuzi impamvu nk'ibyo bihugu bitigeze bizakira ni ukubera koste badashaka
Absolutely bazi ni kosti ihambaye cyane kandi bazi ko ntacyo bakuramo iriya nama ubwo bavuga bati nabonje mbona bavuga ngo no ngo tuzayobora imyaka ibiri isoyobote icya mbere hari ikintu bashyizemo ngo cyitwa cyangwa ni Commonwealth chair in office Commonwealth chair in office icyo ni ikintu bashyiriyeho hano muri South Africa mu mwaka w'1999 kugira ngo mbese yende umuntu uzaba hostinze inama akomeza abe associated ariko Commonwealth iyoborwa n'umwamikazi ubu ngubu iyoborwa n'uriya muhungu we Prince Charles ifite secretary general wayo wowe nka perezida w'ikindi gihugu w'uyobora uti urashaka kuvuga ngo ubu ngubu Kagame bazamubwira ngo se ngo ni barangize ngo azajya kujya guhamagara abahinde ngo ni chairman wa Commonwealth nta n'ubireba nta n'ubyitayeho so icyo nakubwira rero biriya ni ibintu byabaye kubera yuko mu mwaka w'1918 kugira ngo nubwo bahaye u Rwanda kugira ngo ruyobore iriya nama ni uko nta n'abandi bayishakaga ngira ngo ikindi gihugu cyagerageje kuyishakisha icyo gihe yari Fiji ngira ngo niyo muri icyo gihe niba nibuka neza nibira ngo ni Fiji ni agahugu gatoya gafite abantu batagera no kuri miliyoni imwe kubabwira rero ngo ugiye kujyana yo Commonwealth cyari n'ikibazo na bariya nyine ba Commonwealth babuze ahandi bayitwara buri iyo Ghana ivuga iti ndashaka kuyijyana bajya kuyijyana Ghana buriya na Ghana ntirigere nayo ihostinga so kumva rero kiriya kintu cya Commonwealth ni ikintu nyine cy'Abongereza kibafasha muri soft diplomacy yabo ariko kumva ngo wowe wahostinze inama ngo hari icyo uzakuramo ntacyo kumva ngo uzayobora ntabwo se ushaka kuvuga ngo ubungubu iriya minsi niyirangira bakagenda mu Rwanda bazongera guhamagara ngo Abanyakenya ngo nimuzane ngo tujye kuganira ibintu bya Commonwealth ntabyo bazakora ntiribaho inama iraba abantu bagafunga imizigo bakigendera kubera yuko Abongereza nyuma y'amatora yabo ya referendum ya Brexit yo mu 2016 bavuye muri European Union bagomba gushakisha ko Commonwealth noneho bayizamura bagashakisha n'abagomba kuyikorera ni nayo mpamvu babanje kuyikorera iwabo ikajya nyine iwabo mu Bwongereza kugira ngo bahamagara abantu baza ari benshi kuko baba bazi ko igihe nyine nk'aho ngaho abantu baza ari benshi noneho n'ubu ngubu ni ukugira ngo barebe ko bayipushinga kugira ngo igere aho ngaho ariko ntabwo navuga ngo u Rwanda rwagize nabi kujya muri Commonwealth no kujya mu miryango yo kumva ko ufite yenda icyo wayivugiramo mu buryo bwa diplomasi ibyo byo ndabyumva birumvikana ariko kumva ko muri iki gihe ariko bagomba kujya kuyihostinga no kwirwa bumva bavuga ko ari igikorwa gikomeye cyane nta kirimo buriya ni propaganda yonyine nta kindi kintu kizima kirimo
nk'uko wari ubivuze mu mwaka wa 2018 nyine barimo kuvuga ko bazayakira uribuka Jenerali Mubaraka Muganga uko yaririmbaga abwira abamotari ati tugiye gukirikira ifaranga ati iyi nama izaza hamwe se mugomba kumenya icyongereza mukamenya uko muzitwara abakerarugendo bazaza ambasada Claver Gatete atarajyanwa muri Loni yirirwa agashyira igitutu ku bantu gusiga amarangi ku mazu bakura aeroport kugera mu mujyi wa Kigali imihanda igomba kubakwa abantu bagomba gutera indabo ahantu hose iyo budget yose ivanga ku munyarwanda nta n'amikoro afite utabishoboye nyine rumva ko bavuga ko rwanya gahunda za leta mu gihe tukiganira hano kuri Commonwealth ngenda kubaza kuri izi values zabo wenda muri value zabo harabazwa guteza imbere demokarasi kubahiriza uburenganzira bwa muntu guteza imbere imiyoborere myiza kugira igihugu kigendera ku mategeko guteza imbere ubwisanzure bwa muntu guteza imbere uburinganire guteza imbere ubucuruzi bwisanzuye guteza imbere impande zombi cyangwa gusigasira amahoro ku isi izi ni value za Commonwealth wari uvuze uti ugiye no ku rupapuro kubireba rwose twaba tuwestinga time kugira ngo tujye kubiganira ariko nk'ukumbwira ngo ucere inzi inama abongereza baraje cyangwa ibihugu byose biraje byo muri muryango tuzi ko u Rwanda nta demokarasi hari urabisubiza uti ni ikibazo cy'amafaranga iriya nama ni u Rwanda ruzaspendinga abazazayo ntacyo bazagaspia kuko ni u Rwanda ruzata iyo fagitire ni y'u Rwanda kuba babwira u Rwanda demokarasi ntabwo biri mu nshingano zabo nagira ngo mbe icyo mvuga ngaho
simbivugaho ni kiriya twabanjirijeho umubwira uti gufata abantu ukabazira ukabanjiza mu ndege ukabajyana mu Rwanda ari wowe Commonwealth wayitangiye ari wowe wishingiyeho none ukajya kubwira abantu ko uburenganzira bwa muntu demokarasi ibyo byose ibyo bavugaga biriya byose ni ukubeshya kandi uzi ko aho bajyana ibyo byose bitabayo so biriya rero ni nka bya bindi bya advertisement gusa ujya no gukora ikintu ukadvertisinga ugasanga umuntu avuga ati njyewe nkuri kahwa ukavuga ko ikahwa yawe itandukanye n'iy'abandi ukuntu ihumura ukuntu bayiteye ahantu ku musozi ukuntu yanyuze mu mashini ya mbere itaregera ibaho nibyo biriya bavuga kuko niba bemezaga ibyo bintu biri mu Commonwealth izo values zabo ntibagakoze biriya mu gukora hariya bashaka kuvana abantu mu Bwongereza ngo babajyane mu Rwanda icyo ni kimwe icya kabiri ntibakaba baremeye nuko Commonwealth yakorerwa mu Rwanda bazi neza ibibazo biri no kubera mu Rwanda kandi bari bamaze amaraporo iwabo ubwabo bayandika bagaragaza ko u Rwanda biriya byose batabyubahiriza nakubwiye mu 2009 u Rwanda rutarajya muri Commonwealth nyine nk'uko bize muri diplomasi buri muntu baguha amabwiriza yuko ugomba kujya gusobanura ikintu ujya kujya kuvugira igihugu cyawe biriya byose barabitubazaga batari ku mwebwe kuko hari na raporo yarimaze gusohoka ngira ngo ya Commonwealth again bari bashyizeho agacipe kagomba kujya kureba mu Rwanda niba mu Rwanda ibyo byuvuze byose niba byubahiriza iyo raporo yavuyemo ibyo byose byanga inarekomeneye ko u Rwanda rutakwiye kujya muri Commonwealth icyo gihe ko ajya gusobanura ko ibyo bintu yenda bizahinguka nibyo nakubwira ko nagiye za Sri Lanka nagiye za Bangladesh kujya gusobanura ko u Rwanda rukwiye kujya muri Commonwealth mu 2008 batimo kwa applying byo twarabikoraga ariko cyane nakubwira nuko nabo ubwabo abo muri Commonwealth bazi neza ko ziriya nshingano izo bavuga demokarasi ni iki n'ibyo wabo n'ibyo mu Bwongereza ayiwabo kuko barabyubahiriza ariko abandi they don't care niba bahaye venue ugatanga amafaranga yawe bagahuza abandi ba perezida bahageraho ngaho bakumva ko nyine bakiri muri influence y'abongereza bikagaragaza ko ubwongereza bukibashyize hamwe abo bose bakira abakozi babo biriya byose ntibabireba ariyo mpamvu nakubwiraga ibyo nakubwira byo muri Sri Lanka uko byagenze byagiye bagiye babize na hano mu Rwanda bagiye babize biriya bintu rero byanditse ni ibintu bandika iwabo n'ibyifuzo bakifuje ko ibihugu bikwiye gukora ariko they don't care ntibajya no kureba niba ibyo bintu bikorwa bityo bakora gusa nubahaye venue uko yaba guhaye nk'uko ushobora kujya muri hoteli wajya muri hoteli ihoteli zikorerwamo ibintu byinshi cyane kandi yenda bimwe udashobora gukunda ariko niba uri ku rugendo ugasanga iyo hoteli ahiri wowe ureba icyumba cyawe gusa ukagenda ukajyamo ibibera ahandi ntabwo bireba noneho niba ari uko bimeze biriya ibyo byose izo nshingano ayo mahame ni ayabo ibireba ahandi ntibabyitayeho kubona muri iki kinyejana cya 2022 abongereza bagifata abantu mu buryo nka burya nk'uko bajyaga bafata abacakara babatwara mu bindi bihugu bikwiye kugaragariza neza politiki iri hano hanze ukwiteye umuntu akabyumva akamenya uko biteye kandi twebwe nk'abanyarwanda tukakwiye no kumenya na politiki dukwiye kwirinda kumva ko u Rwanda bashobora kurushora muri politiki nk'izo ngizo ni politiki zo zizatugiraho ingaruka zikomeye cyane Kagame yabo ku butegetsi hari abatawuriho ni ibintu bizateza ingaruka zikomeye cyane naho ari amahame yo ni ibintu gusabye gushyira hanze ariko ntabwo babyubahiriza
urakoze cyane general nawe ushoreje nko ku banyarwanda politiki bari bakwiye gushyiramo imbaraga yabiyi kuko unyeretse yuko ayari amahame yanditse ku bipapuro nabo batayashyira mu bikorwa babishakira venyu bajyaho uko ushoje ndabikunze ukeka yuko abanyarwanda bashaka impinduka politiki yabo ari kwiye kureba mu kihe cyerekezo
icya mbere ni politiki ibereye umuturarwanda niyo ya mbere cyane politiki ibereye umuturarwanda ntuzajya kujya kumbwira ngo convention center ngo niyo priority ku banyarwanda nayo turayikeneye ndabyumva ariko politiki ya mbere ni ukumenya icya mbere ko umunyarwanda afite icyaryo tumenya ko umunyarwanda afite icyaryo inzira ni ikintu gikomeye cyane kumbwira ngo hari convention center hari abaturage za Kamonyi bashonje icyo ni ikibazo gikomeye cyane ko umuntu ashobora kubona icyaryo cya kabiri ni ukumenya ko umuturage afite aho arara ukamenya ko umuturage ashobora kuba afite aho arara cya gatatu ukamenya ko umuturage ashobora kwivuza va kuri ziriya za mituweli zagiye zimaraho abantu amafaranga ukwiye kumenya ko ugomba kubakira ibitaro umuntu yarwara akamenya aho agomba kujya kwivuza kuko uko byagenda uko ariko kose abantu bararwara icya gatatu ni uko abantu bagomba kubereka ko bagomba kujijuka bakiga kare nahoze numva ibintu by'ireme ry'amashuri mu Rwanda ukuntu ibintu bimeze abantu bize igifaransa barakireka ubu cyaragarutse barongera barakirukana none ubu cyaragarutse ibintu byinshi byo ibintu ubona ukabona ni ibintu bidasobanutse noneho warangiza ugashakisha uko wubaka private sector ishobora guha abantu akazi no gufasha abantu kugira ngo abantu bashobore kwiremera imirimo ukoresheje inguzanyo amabanka n'ubundi buryo none abantu bashobora kwikorera ku giti cyabo cyangwa bagashakisha abandi bashobora kubaha akazi ibyo rero igihe bikoze noneho ukajya mu bindi nka za infrastructure ibyo nibyo bikurikiraho infrastructure niyo ikwiye gukurikiraho ariko ugombye kubanza ku kintu cya mbere kireba abaturage ikibazo rero mu Rwanda harimo capitalism yubakiye ku bukene which is terrible aho usanga abantu bamwe barakize ibya mirenge perezida akagira indege eshatu akagira gute ibintu byose za horizon ibintu bye ngibyo n'ibyo ngibyo so icyo ukwiye uvuga uti umuturage ikikenewe ni iki ni ibyo ngibyo ibintu bya mbere bireba umuturage kuko igihugu ni icy'umuturage umunyarwanda aba akagira ibyo bindi rero bya commonwealth n'ibindi ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa cyane si byo bya ngombwa ufashe miliyoni 50 miliyoni 200 ukajya kujya ushyira muri commonwealth uze ziba zubatse ibitaro bingana cyangwa amashuri angana iki niho kuvuga ngo no ngo tuzatuyobora commonwealth ngo imyaka ibiri mwabikura he amase princesa zaba yaragiye secretary general zaba yaragiye ubundi rero byo wabuze uti ejo bundi rero baragiye
benda akabazo nibaza uyoboye hari sheke bamukatira hari ipeke ahabwa ku buryo twabara amafaranga y'umwaka
ubundi ubona amafaranga
ariko uyobora wagira ngo arimo peke
absolutely ubona amafaranga n'uyu secretary general n'uwihembwa yenda na staff we abandi bose yo ni ugutanga amafaranga gusa
ikiba kibazo ni kubaza natekerezaga ihuriro nyarwanda riramutse rigeze ku buyobozi uyu munsi hari challenge nyinshi rigomba guhura nazo kandi nk'umwe mu bayobozi bikuru b'ihuriro nyarwanda ubona uko politiki y'u Rwanda iteye magingo aya hari ibintu byinshi bikunda guhinduka abanyarwanda iyo bareba uko batekereza amagingo aya bafite akababaro akababaro ko gaterwa n'ubutegetsi bafite magingo aya si ka kababaro ushaka kugira bitewe n'uko wenda waburaye cyangwa wabwiriwe ni ka kababaro ko kumenya niba ufite n'ubuzima bwo kuba ufite right to live nicyo kibazo cy'ingenzi abanyarwanda banibaza iyo usubije amaso inyuma hano twarebaga mu mahame ya commonwealth kandi wambwiye ko ibi tutabitakazaho umwanya wacu kuko ababishyizeho nabo ntibabyubahiriza bahitamo gukorana n'aba banyagitugu ikintu cyitwa uburenganzira bwo kubaho ni ikintu gikomeye cyane kubera cyo nako abanyarwanda bavuga bati afazali tugira uburenganzira bwo kubaho iyi leta itumva yuko umuntu ari nkundi
burya ni imiterere y'ubutegetsi igihe ubutegetsi buriho bugumva ko abaturage babereye abategetsi ni kuriya bukora niyo mpamvu ujya wumva bakavuga ngo bariya ba Kayumba ntabwo bumvaga ntabwo bagiraga bate no nuko twebwe twarebaga ziriya ngingo umunani za RPF ukavuga uti izi ngizi nizo zatumye njya mu ntambara ntabwo twari abasazi twari abantu bakuru twari dufite udushuri yenda dukeya twashobora kuba twaduhesha akazi cyangwa n'akazi twari tunagafite ariko twagiye mu ntambara tuvuga tuti ibi bintu 1 2 3 4 5 6 7 8 igihe rero umaze kugera mu butegetsi ukavuga ngo iryo ashyira ku ruhande ugomba gukora gusa ko uyu nguyu niwo mwarwaniye kugira ngo uyu nguyu ajye ku butegetsi nicyo kibazo problema rero ni iyihe problema ni uko igihugu bacyambuye abaturage igihugu kiba icy'umutegetsi iyo niyo yitwa totalitarian regime aho wumva ko umuturage siwe ngombwa icyangombwa ni inyungu z'umutegetsi niyo mpamvu rero usanga buri munsi abanyarwanda babahunga n'abahunga utavuga ngo biriya bihugu bindi bibegereye ntabwo harimo abakene abakene barahari cyane iri gushobora kuba uri n'umukene ariko uzi ngo ejo n'ejo bundi uzakora nawe witeze imbere ikibi rero nta n'uzi gukena ukaba uzi ko bashobora no kukwica ukaba uzi ko bashobora kugufunga nk'ubu wambwira ngo nk'umuntu nka Kayumba Christophe yari profesa gusa uko yavuze ibyo atemera nabonye ejo bundi bavuga ngo bamufungiye ngo ahane ngo mu indaki ngo mu ikuzimu utekereza nk'umuntu nka Cyuma se ko ari n'umusore w'ibigango ibyo atashoboye gukora ariko ikibazo ni iki ikibazo ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni uko umuntu agomba kugira ubwisanzure kandi akumva ko ashobora kubaho ariko muri uko kubaho cya mbere nyine ni umutekano icyakari n'ibigomba kumutunga ariko umuntu umwatsa uburenganzira bwo kubaho unamwumye n'uburenganzira bwo kumva ko yagira ikimutunga kuki wumva ko umuntu nk'uwo yaguma aho ngaho ibyo rero serije n'ikibazo dufite baravuze ati mwebwe nka RNC muramutse mu mutegetsi uki mwakora iki ikintu cya mbere ni ubw'abaturage ituze gusa icyo kintu cya ngombwa ibindi bizaza buhoro banza abantu ituze
icyo bakunda kukinyerekera bambwira bati icyo dusaba iyo Rwanda ni uko igeze ku butegetsi yahagarika intambara bati turi mu ntambara nkavuga ariko nta ntambara y'amasasu n'umwe bati intambara ni ukutagira umutekano ni ukudasinzira uremeranywa nabo
yes ababivuga ni abahe
baba bari mu Rwanda
absolutely niyo tuze nkubwira kuko umuturage igihe aba azi ngo ari kubitwe na daso umuturage azi ko aho yanyura hari hose bari mu cyamande kandi ntabwo yafite bahita bajya kumufunga umunyarwanda niba azi ati kitifu witwa Serize ndayizeye niba yahamagaje inama ariko njye narwaje umwana nkaba nagiye ku mu bitaro ejo bazankubita cyangwa bazagira gute iyo niyo ntambara bakubwira yo guhora buri munsi batazi ejo hazaza batazi ko buri buke iki ni ikibazo gikomeye cyane erega twese nibyo byatuvanye mu Rwanda njyewe iyo nza kuba kuko nari mbizi nzi ngo ejo aba ntabwo twumvikana ariko ntacyo bantwara ashobora kugenda nkikorera ibyanjye niba ari icyo barimo kunenga nzajya mu rukiko mburane najya kuvuga se kubera iki kuko cya mbere nzi ko nta rubanza nari mfite na rumwe nibyo bagiye bandega byo rero ni ibintu utajyana mu rukiko ibyo ndabizi ntacyo ajya kunkurayo none se nta bindi bihugu duturanye aho uzi ko hari abantu batumvikana n'abategetsi ariko baguma mu gihugu cyabo kuko bazi uti ntabwo twumvikana ariko nzaguma ahangaha nkora ibyo ngomba gukora icyo rero nicyo abanyarwanda babuze ituze nicyo kintu gikomeye cyane abantu nyine bahora ku nkeke bahora n'umutima uhagaze ubu nk'hano tuba muri South Africa haba abantu b'abakongomani bahunze abaganda bahunze baba hano ariko bo uko baba babayeho nk'uko abanyarwanda baba babayeho bo barasanga bakigira mu mabara bakagira gute basanga bariganiza baragira kandi yenda bari no mashaka atandukanye ariko umunyarwanda hano baramubona bati uyu nguyu yabaye muri SPL uyu yabaye hehe uyu yabaye gute twese kandi ugasanga ambasade yirwa ihinga abantu icyo ni ikibazo gikomeye cyane so ituze n'icyo kintu cyangombwa naho ubundi abantu babaza ubwenge babaza cyo gukora ariko n'ibyo byaka bya karasira ajyaga aririmba harya ngo nikisha ngo kishwa ibyo ngibyo n'icyo kibazo gikomeye cyane
Tumaze iminsi tujya impaka n'abantu batandukanye mu Rwanda kuri za space uzasanga nk'izina ryawe rigarukwaho Rujugiro n'abandi watanze urugero dore impamvu zatumye njya muri struggle zatumye njya ku rugamba iyo mbonye zitubarizwa dore impamvu iyi nini ariko bati abo bakayumba abo bagahima ba Rujugiro n'abajura baribye kubera iki Kagame yakubakira kuri kampanye 2024 akoresha amazina yanyu umaze imyaka irenga cumi utaba mu Rwanda kubera iki iyo kampanye iyo moto yo kuvuga ngo ni mwebwe mwamunanizaga yaba yumva ko akifite imbaraga kuyikoresha ese nk'umuntu nka Rujugiro igihe ki General Kayumba
hari ikintu mu cyongereza bitwa scapegoat sinzi uko cyitwa mu kinyarwanda ariko ngiye kugereranya ni nko gushakisha
rwitwazo
umuntu ushobora guhekesha inyonzo mbese abadikiteta bose bagomba gushakisha umuntu bagomba guhekesha inyonzo urumva nk'umuntu yena nka Rujugiro kuvuga ngo Rujugiro ngo yari umujura mu Rwanda kamubwira turi muri struggle twajyaga tugira gushakisha amafaranga iyo muri RPF yenda bakakora fundraising bati tugeje nk'ibihumbi 150 by'amadolari noneho Rujugiro yaza atinya kubya kabiri cyangwa nyo kubya gatatu kandi icyo gihe twahitaye twagera mu Rwanda none ubwo yari umujura icyo gihe abo bamubwite ibyo ngibyo bo bari bafite iki bari bafite iki cyo kumva ko nk'umuntu nk'uwo bamwita umujura twagiye kuva mu Buganda nge nari mfite inka nari mfite farm nari mfite akazi mfite ibyo nazanye mu Rwanda nge naje nshoreye inka nzikuye mu Buganda ndazicyura mu Rwanda ntabwo nigeze mbona Kagame avana inka mu Rwanda cyangwa nanga bavuga azana inka mu Rwanda ko ntazo bagiraga iwabo none ngo turabajura ibyo rero
avana inka mu Ruganda
mu Buganda avana inka mu Buganda ngo tuvuge ngo nabo aratashye atahanye inka yaratuze nta n'imwe najyaga mbona nisigaye mbona ari hari arimo kugaba inka nk'abaganizi zavuye zikanyobera n'abandi bameze nkabwo ubu rero ibyo kuvuga bati bariya nibo bananije RPF kamwereka ko atari byo icya mbere ubu ubajije abanyarwanda ukababaza uti ubu mufite demokarasi nzi ko wakubwira abatoya none se ko twavuyeyo demokarasi irahari ubajije abanyarwanda uti mufite umutekano uburenganzira bwanyu burubahirizwa bakubwira bati no uwo bajije se mubanye neza n'ibihugu muturanye bakubwira bati no izo byose nibyo twarwaniye tujya hariya ibyo ntibiriho rero kumva rero ngo niko twari twararangije RPF ni bya bindi byaho ushakisha ikibazo kukwiye kugisobanura ukakibura asigaye ukajya mu kubeshya ariko ukwiye kumenya ko iriya leta ishingiye ku kinyoma ishingiye no kuyobya uburari niko baba bameze no gushakisha uwo bagomba kubeshyera ibyo byose nonese RPF ko twavuga ko tugiye mu ntambara abantu bagapfa bagashira tuvuga ko Habyarimana yari amaze imyaka 20 ubutegetsi ari muri one party state muri Muvoma ubutegetsi si byo biriho ubuse ko twavuyeyo ubu bagiye muri demokarasi ngo bavuge ngo bati noneho Kagame amaze imyaka ingahe nawe nagenda haza abandi ku se twabiririmbaga ku bandi kuba ku buryo tarimo kubivuga ikibazo rero nicyo njye bambwiye ngo twaranduze ga RPF nko kuri jewe auditorio some extent yes how mwaka w'1998 Kagame ajya guhagarara kuba umwanya kujya kugira ngo yongere perezida wa RPF twarabirwanije nari kumwe n'abandi bamwe ntibakiriho bamaze impaka baruhuzagara tukavuga tuti no uracyari umusirikare wowe ntabwo ushobora kuyobora n'ubu ngubu gisigaye ntarakivamo ndabizi neza kuko icyo bamuhaye bamenya ngo ikintu cyitwa congé limité wari wabona Kagame bamushyira kuri lisiti y'abantu bigeze baritayaringa ntabwo ayibaho n'ubu ngubu niko bikimeze ibyo rero twarambwira ati ibyo binyuranyije n'amategeko ikindi 2000 bajya kujya kuvanaho bizi mu twarabuga ati ntimushobora kwihangana uyu ngo akarangiza manda ye 2023 tukajya mu matora noneho tukagira nibura bwa mbere mu Rwanda hakabaho ko habaho gusimburana ku butegetsi mu nzira y'amahoro ibyo ntabwo byakunze ibyo rero baramutse ngiye babindega I would say that's a badge of honor kuko ibyo hari ibyo twajyaga tuvuga tu no ikibazo rero ni iki ntibyashoboka koko twe tukiriyo twajyaga tubaza ibibazo ubu ngubu aba ariyo nabidishye aho niyo bitandukaniye
imyaka ishize ari myinshi harya ubu hari abantu baba bamusigaye iruhande bashaka kumubwira bati kirazira kuko mwe mwaramunanije muragenda usibye muzehe tito rutarimara tubona hari undi muntu twavuga mwarakoranye muri ya myaka yanyu waba umusigaye uruhande rwe twavugamo nararibonye wamubwira ati warengereye dore sigaho ibi ntabwo ari byo hari undi muntu wakwibuka muri memori yawe ukatubwira ati kanaka
ye barahari ko ntabwo babikora
kubera iki
niba yabikora
kubera iki
baramuka bapfuye niyo mpamvu tutakitegereza twebwe twababereye ibitambo ariko tubaha n'iki example yo kuvuga ngo ugize gutya ibi byakubaho barahari ntabwo nshaka kuvuga amazina yabo kuko twaraganiraga buriya kuva muri za 1994 kuzazamuka kuzageza mu 2005 umvayo twaraganiraga hari abantu benshi ndabazi bababaye nkigera